Midden Giggle Production.
Mighty Lord, I give the glory. Kosti, Nipe Biti. He's a boy, Steve a simple boy. Glory. Napiga saluti pale amenitoa.
Glory.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Glory. Napiga saluti pale amenitoa.
Glory.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Mighty Lord, I give you glory. You know me better. Tangu utotoni, mighty warrior, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi is your name. I lean on my knees, I call your name, Father, Holy God, fire. The devil is a liar, it's time to pull me down, but you lift me higher. That way I lift you higher, Jehovah Adonai. Haki wa lie, your word is true. You never lie, mambo yako iko power, yani iko sawa sawa. Lord of universe, where things are never last, no one can copycat. Siku zote menilinda, milima na mabonde wewe, unanijali. Kwa kila ali, kwako napiga kambi, damu yako menilinda me. I don't worry, because you are with me.
Glory.
Napiga saluti pale amenitoa.
Glory.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Glory. Napiga saluti pale amenitoa.
Glory.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Wewe siki yatu sikubali kwa kuwa chini. Fuata ndoto yako maze kuwa na ujasiri. Weka Mungu mbele mambo itakuwa firi. Usivyo mukatili maringo ni ya nini. Kwa uze mesema no, no. Zidi kijutuma mo. Usiseme uwezi maze kamise yondoto. Mola kona mpango kukutumia kampano. Wakukuona watakuwa kitisha mafoto. Nalala kwa kitanda ndogo na dream big. From zero to hero. From nothing to something. Nimeshika signal bile mi ukuwa bize. Kwa sidoto wa ngoma ni washike kama oma. Nashukuru wale wote wanani supporti. Na kunisimamia kawakili kwa koti. Nguvu mingi nimebeba, sita wangusha. Kutoka Kenya Kampala adi kule Arusha.
Glory.
Napiga saluti pale amenitoa.
Glory.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Glory. Napiga saluti pale amenitoa.
Glory.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Glory. Napiga saluti pale amenitoa.
Glory.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.
Glory. Napiga saluti pale amenitoa.
Glory.
Napiga saluti pale mimi naenda.
No worry.